za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote. Nilikuwa mfanya dhambi, watu wote walinijua. Kazi za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote. Ikare mapol mabeka weru ningom Yesu buma kawona teka na mundu freedom. Lembe cheka timi nyingi Yesu, Jesus Christ is my savior. Nara kudi dubu kuda podi iya bide Yesu Christo peja lana. Lema timu cheka nitujo mingi pili kachina wapeka kugi Yesu Christo lechana na nene tala mamini ona. Remuni aroloni mataha chini duba mehwirungo. Nilikuwa mfanya dhambi, watu wote walinijua. Kazi za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote. Nilikuwa mfanya dhambi, watu wote walinijua. Kazi za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote.
In my joy Yesu, in my joy Yesu, Yesu jalar, jalar para, jalar peri.
Sifa siku zangu zote. Nilikuwa mfanya dhambi, watu wote walinijua. Kazi za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote. Fupare long time I beg a word to in the darkness. Umbe Yesu alikuwa nani witness. Imekam sasa na huku confess. Umange yuki to my success, ain't nobody can know the surface. Salvation is all that I possess. Oh 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 oh.
Our Father, where they live in the sky, big up yourself. Your kingdom come. Your will be done in the earth as in the sky. Give me daily bread and forgive your sins. As we forgive somebody where this we are all around. We are living in a temptation, but saving from the bad mind. For the kingdom are yours, the powers and the glory, now till endless time. We give you thanks and praise. Amen.
Nilikuwa mfanya dhambi, watu wote walinijua. Kazi za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote. Nilikuwa mfanya dhambi, watu wote walinijua. Kazi za kikuzi vile nilifanya, lakini Yesu wakaniita. Oh, sasa nimeokoka, takupa sifa siku zangu zote.
Waradie papa kabose, my boss, kusha yame mot manjuru njuru iri imepa Kristo. I say, Sarah.